tinari jendari angara fahari liki watanda kafla nangalia angani anina waona mashuja oh 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 I make it now your shuja Tanda Mana weni mwenye uweza Shuja wa vita bwana Kweli yako inaganga mioyo bwana Kweli wewe nilitenda ali Tifuni mbari jendari Wame kuzunguru kari jendari Wakisujudu mbele zako Wakisema unastahili kuabudiwa Go in